era kkooti ebiragidde obutaddamu kumuteekako kakwakulizo konna kumuziyiza okufuluma amakage awamu n'emukyala we. Mu kusooka twali twawaaba omusango guno ng'era twategeeza kkooti nti n'emukyala Kyagulanyi ebitongole bino byali byamuteekako obukwakulizo obutafuluma makage abwe, naye gavumenti we yali yeewozaako yategeeza kkooti nti bo mukyala Kyagulanyi tebamugaanangako kufuluma. N'olwekyo omukyala Kyagulanyi oli wa ddembe okufuluma n'ogenda n'ogula obutungulu n'ennyaanya n'ofumbira mwami Kyagulanyi ekyenkya, ate naawe mwami Kyagulanyi kkooti emaze okukuta kati olya butaala. Kkooti era neeragira nti gavumenti weebe erina obujulizi obulaga nti ddala Kyagulanyi yali ateekateeka okwenyigira mu bikolwa bitaataaganya emirembe, yaddembe okumutwala mu mbuga z'amateeka n'awozesebwa mu kifo ky'okumusibira mu maka ge, kubanga okumusibira mu maka ge kiba kityoboola eddembe lye ery'obwebange kuggalira mu maka go, kubanga maka go si prison era makago si kyekifo ekimu ekyogerwako mu mateeka.
Twagala okwaniriza ensala eno kubanga kkooti eggumizza eddembe eriteekebwa ku muntu. Omuntu bw'aba aweereddwa eddembe lye tolina kuliggyawo nga bwe bagamba, bwe babagamba nti alina emisango gye bagamba nga ekiwandiiko kya ofiisi ekyombo kyagamba. Twagala okulowooza nti gavumenti ejja kutuukiriza kino era abakuumaddembe bave bonnambiro mu maka ga Honorable Kyagulanyi ali butaala.